Exclusive to Zayd Hype Mag.
FS Music Production.
Ha! Some of you saw this gentleman.
Edmani on the beat.
Q. Yeah. Chayako jump off. Naifo tuzangwepo. Like I pite mobiti wa nengo mulolo museko. Shive haido. No. Ndawomba shiri teko. So fande wa teka panga mbutu sese seko. Follow kapuna muchirindi.
Follow kapuna muchirindi.
Narika wange chivimbi.
Narika wange chivimbi.
Fale fya finapa. Songa wale ya kumwenshi. Fade ya sofa. Katuishi ya liko nitenshi. Fit ya kopano no wambo kunchita wa shaka. Wanenge yue zeto. Nishi tia mwanswata. Naripata wa mazeto. Wakonka mkwati echo, echo. Ya wakumya. Fyo mbona patefyo. Na pinsula pa mensech. Kwela tesa na kufirundu. Ninkulanga na chisungu. Pange kwa mistake. Gila ripunda sorry mister. Na inendifie aloiwe. Taine Justin Bieber.
Bieber.
Taine Justin Bieber. Wakombo kimba masori foot. Awo chakanya. Edmana isi.